my car, you killing it.
Kamata toto pale pale anapopenda pole pole. Kamata toto pale pale ikizama mezama baba.
Yeah. Nikishalima na kula tunda shambani, nikishavuna na lipeleka nyumbani, likikolea na owa na weka ndani, sino ipanga kuchunga kuku bandani. Le Mufasa likingi la jango walimanya, sicheki na panya, kucheka nao watakuja kutuchanganya. Ifunanya baby mama la mama, eya kuna madrama.
Aya. Kamata toto pale pale anapopenda pole pole. Kamata toto pale pale ikizama mezama baba.
Niko chini yake kama chaga na kitanda. Si tumeshikana kama mbezi na kipamba. Sio kushika shika sisi watu wa kubamba. Lodi sarakasi sitishiki na misamba. Napita peke yangu njia nyambamba. Mjini mangi bado na kichanga. Simsi mangi wala kumnanga. Yeye kwangu bado ni kichanga.
Kamata toto pale pale anapopenda pole pole. Kamata toto pale pale ikizama mezama.
Inyama ya
napiga rungu kipepe pepe, napiga nyungu ni tepe tepe, nakata waya vicheche cheche, nakata mbaya mambo yekete. Hey, mama twende shopping ama designer, na si makopa kopa maneno China. Vile tumetoka unawasigina, we pop bottles mama mimina, wakileta baro na kuwa mimina. Shady, no childish, big daddy, jitu la kazi, bop daddy, bad girl. Mina kula vyote na sina pupa sona kamata toto
pale pale anapopenda pole pole. Kamata toto pale pale ikizama mezama baba.
Hey.
Toto pale pale ikizama mezama baba.